ukweli huniswe. Lazima mi umenidelete. Maswali mengi najili quest. Wapi mefeli nisahishe. Tell me how, tell me now. Sambona tuko sawa. Just tell me how, tell me now. Mwizako na pagawa. File mapenzi anakabako. Tozi jikaza kikomando. Wante moja na numero. I miss you mama yoyo. Samala moja moja nipigie. Nisikie, unambie. You miss me vipicha nitumie. Nitumie, nijisikie. Tukate aka distance. Tufanye mambo yawe mepesi. Uenda kesho ikawa fresh. So God, I could bless you. Tukaonana. Tukaonana. Mimi na wewe. Tukaonana. Tena.
Tukaonana. Grachikaga tu.
Meniacha na pressure, kutwa na moka. Usiku silali, usingizi wangu usimeondoka. Hivyo fanya sijapenda, toka umeondoka. Na shangaa kanimeona bubu kalopoka. Hivi ni kitu gani kimefanya umechimba? Ama maisha yangu amekushinda? Kitu gani kimefanya umechimba? Mama jogo wapandi mtungi siungesema ngemchinja. Nilikuwa natembea na wewe. Umerikimbi. Baga mkono wako shut up. Umeanza kulia. Baby ataki powerful. Anaeza kaona kinya. Eh, asa why why? Why why? Mira we, tusije.
Tukaonana. Tukaonana. Tena. Tukaonana. Nalini mina we. Tukaonana.
Tukaonana.